tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bare no kay e joy lewru juin lando junno balde meden moddina battana meden te puddolde do bonay en biya nyaloma hando yo alkamisari alal bare non biyeten Nogay joy lewru juin do dun hitane unaydi de nogay joy jena yamda soki der maison de la presse bomo ko jettino no do kabaruji be yumaro we kala kon ko noddete ajira tra wara wonto o gijal be to konaari bangal yewtade honno leydi ndi wurri no fedde no dit institut néerlandais pour la démocratie holliti wattu jono dati kandi nanget le nokko bakitan uinaadi de noga e juu sakko siji di kanya fa yotto telefoji sukab ngado dido imal fu natta de centre ngadi no holli trawi don sukab ngon gonde wadde nyalom hande on garan famtade e journal ngalla dire kanya fa ngarda burem dum woni sahal leydi mi dindi wattu jono djuggi ton ciadele mawde ko nayri bangal kurangaaji kanyen diam meji non ko litri wiite di wono semba kabaruuji dum djuggi nyodo bete hande di bismillah modon e hedaade fettinde no dritin stiti neerlande pour la démocratie multipatrie be kolliti wiide wattu jono o e be gondi e wadde imadraaji ko nayri bangal no leydi ndi wonde wayltirade le majjum be bi hi be ngadi imaali nokko o yogay ciadele ko ne leydi ndi fu be bi wayde laamu lobbo an le hendi do imaali yo sukabe hayebe kanyen ngad le nokko be kolliti dum dum won kenyan le ngalure bamako de be bi dubbe ngaram faabade ko nayri bangal wayltingol ati politique le leydi malindi fa kebam famtare kedde mamadou samaseku
mamadou sisse kumdo hejjo golle to gollirde leydi Hollande humanire démocratie holti wiide oodo golle o sikki wala nafan sanne kabaru intingol leydi Mali e wi mako fara mudun no yo andude asurute laaji jogola laamu le Mali
oodo programme fara mudum yo tewtude itude dati bawdi latal sababu heedintinde margal leydi amendi laawi tati warta fa jokkele mako goto e majji fana mudum yo lugaade do sisili ngaji anditaadi
gede kewde kabar mudum me mama le oodo golle o yo no jogol laamu rafi hebgol golle hayebe e kogne jibu jawdi no holtiri gubal halfinangal lugaji di
sisil mo bammi hala e mudum o ana nawri bangal golle hayebe di lefol sahengel buri fu le leedi Mali Burkina kay Niger sisil ngaji kewdi goddi do wontum yoga e mudum ana sisil ngaji tati nawri bangal margal lamdi bilidi hagitere kay ko nande mudum lugagol angol le commune 3 to wada edo yowino edo challal jande hebgol ndiyam kay laabal
ardibe projet o holti wiide do golle o lato sababu bangi goto faabaade kabaru heedintingol Mali e bangi goddo dun sembinde bawde golle hayabe Mali lugotobe be
ido kabaruji fano hebe do page Facebook kanye compte X sijo tamani do kabaru bi puddo mi hal non kabaru lanna gol dum bakki le leedi mi dindi en biyan be lanni ki wattu jono ka fa puddi imal di so lando jabi dum timman le noga e jagom lewru ndu gonde mudum ndu do bomo ko do kanya fa yotto le ked leedi ndi fu sakko sidi kanya telefoji suka be fu jabataaki nat le centre ngaji di wattu jono laamo wi ko bamiri di do anya jelle examen ngay dan ngadno peewir hon suka be gonde wadde sakko sidi mudum di fa kebe famtar kedden ali sisi
yimbel ngadobe bak kan en ka suuda e Facebook laaji mu em ko nawri bangal daranagol sakosiji mu em jangirdi le dido nokkule yoga e bi mi kaltidi bamako do ana haltena en hono watta yalla na rasa kaaki mu em
bo nebe bo shigoron
sikorani yuami min gala nokkuje do min dessa sakuji amen e telefoji amen min kalfina rewbe wombe sella do sotta be nyamduji be fadda amen fuddude imangoji di fay mbudu ka min dokkataabe lafiya bugu yurami en kollama garwal min baye resude kaaki amen ka yoga be njita kake mo en buguba yurami lycée elbad ngadami bakka mendu rewbe sottobe damal be wonbe kalfinami kaka ina ban sakka fami dursito seni men jalti imogol fu
gotel mudum woni ko matetele kedde lindi to bakki o wondi wadde laamu motti yoga e imotobe kaki mu en ka fu cuudi yoppata laamu motti to so yoga e imotobe bakki kaki mu en fu cuudi mu en yoppata wobbe kam en ka sakkosiji mu en sarabe mu en battibe nukule to examen ay di watte to resulta dum
min gardi e kaake amen minka mi halfinan goggan goto mido hoto fu yam o mawdo mi nabbay sakka kanye kulle goddo on telephone an fu cuudi min joppi ko nabbe yo machine tan bikngaaji kanye kaake geometric
materie geometric
odo anya bamado ko woni hadde sakko siji fa to kulanteji guddi kasem nadde le centre to examen ay di watte to fana mudum yo tewtude hadde nguikaaji mawdi materie ele imuji di
en jaran nokku no dotte dire kanye buriam dum woni mbiyen dire an les région tumbutu buriam do an les région gawo wattu jone jogi ton tiadele mawde ko nayri bangal hebudi ndiyam kanya fayotto kurangaji non be kollitiri wide dum ladik sababu du so kambe roobe le ngado ton jaggoji be be bihi keb mabbe yari tiagal sanne suudobe kanya fayotto tayere en wombe le odo nokku furdu bi hon tajugol kurangaji dal be dum en sanne nyaloma hando be do himbe lo gombe ton be gonde wadde no dangoji fewde laamo tinno jaylon diado tiida laaji diido tiadele kan hebnirede jogala ko yaawi fa kebe famtare ngare kede ko Ousmane Yali Bouli fewni en do hen
buram le region gawo tiida la kuram indiyam wadde ni tiadele sanne himbe onoko bonugol groupe électrogène ngaji edem lati sababu ni bingol onoko Ousmane Bagayogo haraji service local edem buram holti wida dabareji fu piyama yalla ditiida laaji ana kebe ne jogala
groupe gugo o darke fi nyandi noga jidi arfi dida bo o dunno momin puddi goldirde tagal bali didi darke sabi kuro o taji denno min totama ko hasindina yalla min keba groupe o fay boyata den min jogtoto goldeji di
ko tiida la godo wodi dire le region tumbudo goldeji jomondir e courant darake dun ko wadde tiadele sanne le galleji kewdi himbe nayib ana goni le hamnallaji sabe tiida la ndiyam le galleji
dabra wonde fu be ngala sona yegul jingaji di le taci di fu ndiyam wala bamraba amen be inaraba be fufo tampi sabi kubbo ne wuji mabbe tan soyde nawalaji mabbe hore fuf na ni irto suga be dun don donki tanade min donki fe gollude sabi andom na gulliroba telephone no souder en hore fuf fe courant obili
holti wi de gol nyakku gol ndiyam ana wodi le diande yogaji do bama ko do le en kuje watto yoga wala la dari do ko de mada fa keba ndiyam cini dam
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre meden ko noddeten dossier de la semaine ko en garna memde wottu jono bamindirbe didon fa dewgal duumo yo wajib tan sina bamindirbe be kolindira non takititobe ka kolitri wide wottu jono holare don yo wido hodun halde gonga non wattan watta so holare be do hakkunde dum woni bamindirbe didon non watta do so dewgal duumo non watta do so dewgal gal heddo hakkunde muden fa abata fa kebe famtare ngare kede ko Ousmane Yali Bouli Ali Cissé poni do hen
Maura Dambele yo debbo mo jom suudu mu don yawti baaro duubi chapande jeego momin kawde sarambugo le commune go bamako holti wide holar an wonno hakkunde makko e jom suudu makko farde mu don yawtude ko buri duubi nokay joni
naninche
jom suudu am e min ka kolol tan wonno hakkunde amen ko yidi du tan gadan nano momi kolol hakkunde amen wadi so jilli heddi hakkunde amen abada fayso mi haltani mo wiide mi de yidi yaltude yaad nokku goto ko wi'an kam mi horam jeewa er mo jimmi wartude so mi haltanimo ɗon ɗo mi waɗan ko woni e bawɗe am fuu yalla mi heɓa teddinde ɗum yalla kolol ngol ana heddo hakkunde amen ni min gurdi fa o yawti abada fay goto warade galle amen fa waɗa surore hakkunde
amen yimɓe ɓe min kawri ley capital ngal kolti wiide ɓerndema wawa ɓuɓude sini holare wala hakkunde ma e joom suudu ma woɓɓe kolti metti mumen wiide holare ana famɗi joni saabe yebare fina tawaji
dewgal do kolol jooɗi kedde ɗe ka fuu caggal muɗum warta yimɓe ñalo hande be ana pamondira tay fe goto anda goddo pamondirobe ana hani ko labondira berde li gurdamu en fu mi de holi genda sabi ko nardu mom fu modana ka
dande hene jati holare jogi le dewgal andindo kabaru fina tawa sa jan kamara holiti en ko ni hakkile modon ka o mom mimsi watta joni sababu rafi holare hakune pamondirbe
musumin disonga
korko hana fenande gendu debbo do hana fenande goramudum fe goto e mabbe hana jawude jambade goddo dum woni ko kulliji kewɗi watta so rafi kolol naata hakkunde yimɓe so a fenani debbo mo ɓamata wiide aɗa jogi bawɗe so dewgal naati hakkunde moɗon o warito ma o tawi ko kolluɗamo ko wona gonga a jambike
docteur Fodie Tandiogoura yo andindo kabaru neɗɗako holti wiide neɗɗo hana wayde hoolade joom suudu muɗum tawe wala fukutuji dow mon
sikkitagol fuu hana tawede hakkunde yimɓel ɓamodirɓe so ɓami fa dewgal naati hakkunde mo wakkati fuu hana tawede tomo gorko sikkitito debbo muɗum na ɗum mo debbo sikkitito gora muɗum eɗum wawi tiiɗinde sanni gondal hakkunde maɓɓe beme ande kese ɗe ne sembini ɗum sanni so kolol ɓiwi hakkunde yimɓel ɓamodirɓe dewgal ka haala muɗum wala to kasen jonka yimɓel ɗiɗom gonduɓe ni haldete
se tawa dewgal se tawa ni tan andon wiide hoolare hono muɗum wala ɓuɓinde ɓernde e gollidal e gondal hakkunde yimɓe e wiɓe min lamdodiriɓe
don gartin haddude betande do kabaruuji min jooti on sanne hedaade hejju jamen hollitinde wiido onon kala kaajaabe hettinaade kabaruuji amen dina kaajaabe noddu sijju tamano fan baa noddude oodo numero ngaran chapande jeddi jagom chapande jenay jetti chapande joyi jagom chapande joyi jagom kaajaabe noddude sijju tamano dum numero omoni on ngadan 37321 wajibi sina taw on facebook noga kaalis cefa dum woni credit fe imbuddu taccata kili hen fan je fe no ko nandir onno do e ser yowtere meden de ana wodi wassalam wamde lissa halid ndi kanya fa yottoyo lew wudle ni wardude baler leed ndi rewbe wonbe tombe no gonde landinade honno dungo wonde naterde wartu jono le majjumbe kolitide be kaaja kaaki ko be dimirta kanya fa yottodo be demata e poudruje ko nande mudu fu ko wattite demal biide do cedele be jogi wartu jono tawedo wite laamu o bamino anniyaji hono ko nayri bangal hertanade rewbe be nokkuldo kan e remde fuf wartu jono fa kebe famta do hen gare kede ko mamadou sama sew kanya ali sisse pewni do hen
walde ne noddirta benkadi anale lamu boflabi region kayile baler leedi amendi rewbel demobe ko buri temdere hawrti lemudum jokko de do fedde don fatumata tunkara holiti wiide sabe rafi hebugol mabbe faba muya bangal jawdi le ondo nokku golleji mabbe di ronkiyaade yeso
angerawni
parce que ngadan no min bawi yalla hebde kasindine demal ko awdi di hebata ko do haniri lati sababu yogabe prota golleji di law min darti fabede fa hande wala ko bilti mun kasitije buri fuf awdi concombre dene gangaje e melo
ala haliji tiduri hono waytagol wakati rafi denagu rafi hebugol angre kanyo ko nande mudum yo chadale mawde de rewbel gombe le lamu bankas wondi fewde mudum le puddode nungu o tawede majjum fu ben do rewbel kanyo enka anniyaki feyi tumbo dirre juude mu em bangal golleji mu em demal ramatu tesuge kanyo woni lami do wal ne noddirta benkadi le nokko o
golleji jarne ko nande mudum min gatta lenna soni min gala awdi ana tiidi golleji di puddano hanire sabe walter wakati o awdi yogaji puddata lo soni min notara ko purdi ga yogaji katal ngal la yirwata wakati jo ne fahuna ko kakata fu rafi ndena go dun na wada hello e golleji amen sabe jamarnde na hula yari gese tagal tuuji
yimbel wobbe kasem kawrtube ele dental ngalbe noddirta siniwe tomiato kanyu mtigaje remata ebe gondi kambe dul lannade sanne fewde ndungu o fune kamate goto ele waldene
minete ambolo
ngala kake gollirde kewde deno dabaji dim na torto gollude ila amen yomin kokke tracteur e kulande mudu kala wotu sumu jidi remde gesse fedende min kewata djuktata dum sabi afka ke gollirde
le lamu gawo dental gongal ngalbe noddirta am nura ko hebi faba muya lambel region o agaishatu ibrahim goto ele feddende wonko haltanta en bangal faba muya mobe kebi lati do sababu hunchudi yardi yeso golleji mabbe di
dimma ko kan kaydi
ya jolo kewde ngontu dimi bawata remude wattu to boji sabi din jidan jam sanne ne jetta allah gollirde demal tutumin awdiji yogaji kanno kulle gesede na bonna kala ko fudi e misalo do no kuji didi ndemadi do kulle de bonnan feccere mo fuf
nono go hinkana hasara
fedde kunchana o hore yimbelle gollirobe bibbe jalo le leedi amendi ka holiti wiide ana andani jaati darde ko rewbe jogi ele golleji bilide demal le leendi lamido de do fedde du woni sanusi buya silla holiti wiide imadoraja na wondi wadede fa ben do rewbel heba faabede
en fait dans toutes nos contrées
ele nuko jamen kewdi rewbe jamirta ke hebudu gesse faaba kalisi kabar demal nukay worbe rewbe fuf na jogiti ala mudu rewbe burata jaati yiri tamper mudu sabe worbe kay no dati fuf be jogi gesse mabbe de mbaw no traade hono garantie de nasoni ne wala gesse ko nan mudun hono garantie banku ngaji di jabota nyalmude kalis lab o yaltini serewul sambino wol tutude rewbe be sappo joli temdre no kuji demal o jati hono mu inde soni ngol gudiram
beydale demal ko ben do rewbe le watta e be ngada imadaraji kewdi kasem do fabe mbayta ko be demata ko be ciotta dum du yella e be keba daranade ngure mabbe nam holitiri wede dunki andan be kabaruji bilide majjum